les femmes du Mali.
Sindinaaɓe e rewɓe ɓe goni ɓe duuɓi sappo e jetti yahde capan tati e jeegom yoruɓe baale haalanan en jeeyaaɓe Mali Burkinana leydi Niger talki fooɗanaade wondete joƴƴineede ile jom faa noogay e joyi lewru novembre ndu ngo heeƴo leadership féminin imaade muɗum e wiidaraniiɓe ka yo ɓeydande e rewɓe doole banngal daranaade laamu laatiiɗo faanda ndeenaagu ɗeeɗo leyɗe tati noogay e nayen faa capan tati en debbo goni suɓeteeɓe fa gaddana deƴere e ndenaagu neɗɗo lelefol ngol ɓamtaare lenda joel bouma o juɓɓino golleji heeƴo leadership féminin honko sefodi e imirana kilou mayga keɗoɗen mo
e ley rafi ndenaagu gonɗo e ley leydi ndi o rewɓe woni arande e tampude kamɓe darani e ley galleji kañum e galle ɗe ndenaagu ko wartata banngal rewɓe fuu ɓeɓe darani rewɓe ɓameteɓe ley hemɓe gaɗente formation debi sappo ɗiɗi warde sappo jande walloore ɗum en ɓeydude andal banngal ndenaagu caggal ɗum ɓeɓe mbawi wallude anditinde tiiɗallaji kewɗi e ley ndenaagu gelle maɓɓe ɓeydude ɗum tongoɗe kewɗe ko wartata banggal leydi kañum e lefu
au niveau national et régional
toutes les femmes du Mali.
Sériyaji fawarden no jomu hani worude ley wadde woni sisili batukar ara ñande aral baare nde ansongo o moɓi noon capanɗe joyi rewɓe ardiɓe imaɗe muɗum e widaraniɓe batu o noon yo hokkude ɓeɗo faamu leyno wadde jogorde fawarde eno ardorte batu o noon yo rewɓe ansongo darani ley ko ONG IMRAP hokki jawdi ko hollitinde tan yo gueɗe ɗiɗi gondi e habtude ardogol kafo les cercle o tinno ɗum fa hande joƴingol bureau gueɗe ɗiɗi noon mbawi famrude dabare no bureau o heyɗi nirte e ley ko heeɓa nanɗe noon ɗeɗo baale rewɓe kaldal ana wonda yalla bureau o ana wawa latade kawral kala yoɗo kadduɗe e nde yewtere rewɓe mali e manggal mum fuu mbiɗen carmina rewɓe commune miyetu mum fuu wassalam.